Osani de Jesu. Oli mulungi Jesu. Weba romusai. Ndaba Katonda wange. Ndaba mukwano gwange. Salaba okwali okwange kabakubajiranze ndaba Katonda wange Salaba okwali okwange kabakubajiranze Yesu 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 Gira. 살고 군족에라 예수 예수